Huu mwaka sina ex, sina noma, niko best, nimechoma, nimeoga, pamba na piga safi, nyama na kula taki. Niko on, niko form, niko job, niko show, niko home, niko down, na kuwan, na cologne. I'm a bomb, I'm a storm, I go on for so long. Motherfucker can't injure me, yeah, yeah, yeah. Chupa kwa chupa, vunja mifupa.
Aloniacha leo anajuta.
Yeah, chupa kwa chupa, leo sina pupa.
Tunajirusha usiku mcha.
Oh, chupa kwa chupa, vunja mifupa. Leo sina pupa.
My gosh, mitungi ya shisha na nipa mosh. Mwona kama vinyo aje vitosh. Kumbuka konde kaja na posh, yeah. My gosh, mitungi ya shisha na nipa mosh. Mwona kama vinyo aje vitosh. Kumbuka konde kaja na posh. Sema unataka nini sasa? Nairobi o Mombasa, bad boy konde na irombosa. Sinaga show za robosa. Unataka nini sasa? Nairobi o Mombasa, bad boy konde na irombosa. Sinaga show za robosa. Chupa kwa chupa, miuro kafari pupa.
Aloni acha leo anajuta.
Chupa kwa chupa, ukitaka minaku.
Tunajirusha
boy, come in up.
Chupa, unja mifupa.
Wewe,
yeah, chupa kwa chupa, leo sina pupa.